Miss Rwanda nabonye agafoto kawe IG mita nshaka namba yawe mama ese kesho twahuza baby tukareba ni byiza by'iwacu tugapanga nkana gutamo kwaje utimanye ni kwikopi yanjye Friday Saturday nzaguha ibyo ukunda wowe uzambaza icyo ushaka baby tuzakata na kecher ntabwo babwibihenze super 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 woman wari number one buri umwe wese yakurangariye wala urarenze super 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 woman wari number one buri umwe wese yakurangariye wala urarenze enjoy your life baby enjoy your life 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 usangira nawe ni byiza sinzi nuko nabivuga uri hariye mbona nawe muwanye natunguwe nuko staboni nganje baby wanjituye natangajwe nubwo bwiza bwawe Vanaba honari nabona urabizi ko mufitiye gifting mufitiye gifting binomu aga kadokawe nitwa tunukunda super 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 woman wari number one buri umwe wese yakurangariye wala urarenze super 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 woman wari number one buri umwe wese yakurangariye wala urarenze Enjoy your life, baby, enjoy your life. 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 Baby, enjoy your life. Baby, enjoy your life. Super, 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 super woman. Uri number one, buri umwe wese yakurangariye wala urarenze wala